Ikinzanya ahangaha ndashaka amafaranga yanjye. Ndakubwiye ngo ibibazo ufite n'ibyawe, umugabo wawe yararwaye nta sene mwampaga, agera ubwapfa nta sene mwampaga, amafaranga ndayakeneye ndayashaka. Amafaranga yanjye ntanurajya ngo nishyire n'uko akeneye n'uko cumi n'uko cumi na kumwe.
Shaka.